Wetutte n'endowoozaamu ku mbeera gye tulimu mu Uganda ddala ndaba tulinga ŋŋaali. ŋŋaali ekifaananyi kyayo okisanga ku bipande ssaako zibendera nga bagitimba. Mu kkooti omulamuzi w'atuula era okisangawo ng'agikulembeza ssebo. Ne ku ssente gye bakulembeza kabibeera ebinusu ndowooza zirinaawo njulira. Naye kinnuma ogisanga mu ttale ng'esula mu mpewo n'ekusumusula na sseeka ewammwe. So nga naye oyandibadde n'obuliri mu State House esula na pulezidenti kumpi wasula. Kubanga ke kabonero k'eggwanga linnuuna buli akyala mu Uganda ke kamwaniriza. Ndowooza lwakuba muwombeefu n'abantu kye bava bamujooga batyo. Embwa bwe ssaaboggola ne muzi w'amayumba zeebaka. Enkusu olwayogera ne mugiwa obutimba we zisula. Naye ŋŋaali olw'okuba mugonfu nnyo kaaka nasula mu ttale. Nange asani olw'obugonvu kyova olaba kati ndi mu mbeera eno. Bannayuganda tulinga ŋŋaali. Kitaffe Uganda tatwagala
ayagala b'ebbali.
Ab'ewaka yatukoowa dda taata nkirabye totwagala
oyagala b'ebbali.
Ab'ewaka watukoowa ndaba
okungana bali
taata totwagala
oyagala b'ebbali.
Ab'ewaka watukyawa dda
okungana bali.
Si bwe ntunuulira embeera kati gye tulimu mu Uganda ddala ndaba tulinga ŋŋaali. Omukozi asimuula ennyumba n'aginyiriza nga nayo ttuula mu ntebe kimugubya. Osanga omulwanyi w'amagye yalwanirira eggwanga nga basula mu ssubi obuyombo bw'ettaka. Osanga bannazirwanako eruweero ng'abulwa ne ssapatu mu kigere egyayambala. N'osanga omusomesa w'e Masaka ng'omusaala afuna agwesatu naye nga zibula. Mu kifo ky'okusomesa abaana okubayigiriza abaalowooza ku mpale nga ngyekuluse. Osanga omusawo w'ekiruddu ng'omusaala afuna agwa kkumi naye nga zaalema. Empisa gikuba ne weetagenda balowooza landiroodi ekomugoba. Ekiruddu ojja n'omutwe ate n'olwala kolera bayipooza yabikasowe ginaasala. N'omusawo eyandikuyambye kaakulaba kyamuli byabasukkako nabo ne beetamwa. Bwebeekalakaasa okwongeza omusaala mwatumya b'ebbali mbu bano baalemwa. Mu Uganda wano abaana bangi basoma naye banoonya emirimu mu butuufu gyabula. Bawarabu gye bandigenze eby'okukolera babaddiza mu mazigeera n'abamugattibwa. Amataka abajjajjaffe wano ge baagula gatukubye emiggo n'okuttibwa tuttibwa. Wano abachayina mwabawadde security so nga ffe tuttibwa era n'obujulizi bwabula. Eky'obugagga ekiri mu Uganda omugwira bwajja n'ensimbi butuuze kufuna si kumala kwetala. Munnayuganda anootuuka n'okuvumibwa ng'abatujooga ate be bali abeeri be twalina. Uganda zaabu naye nze kinnuma nga tufa obwavu. Ebikajja ebusoga ababirima mbungi ababirima abakaba bibiriiti mu nnyumba kyokka nga bivaamu sukaali n'empapula sabbuuni na guno omwenge gwe tweyunira. Metta amadivaani bafunira mu ddoola ng'ate yabirimu omusanga n'omwola. Abaalima ebinazi ku kalangala anoonya waalima akamere n'awabulwa ng'ate okukikuula mu ttaka lyo etteeka lyayita bakusiba mayisa. Okulima ekinazi ku ttaka lyo obanga akudde ekyapa n'okibawa bange tulabiye. Kitaffe Uganda tatwagala
ayagala b'ebbali.
Ab'ewaka yatukoowa dda taata nkirabye totwagala
ayagala b'ebbali.
Ab'ewaka watukoowa ndaba
okungana bali
taata totwagala
oyagala b'ebbali.
Ab'ewaka watukyawa dda
okungana bali.
Si bwe nkuba oluyimba ne lukola yiti abantu b'empa emirimu bawera n'olukumi. Sasula TV radio producer alukuba asooka zimuwa. Abatunda sidi ssente bafuna layibulale baguze poloti bo batwebaza. Saaka abadrayivu mubala bakolera ku myusiki wentimba ekivulu switi chipsipia bye basooka okufunamu ne bamalaaya kuolwo bakola woteri ne rogi ensimbi mufuna. Nsasulero si polisi saako n'ekyo abasite kanso muzitusaba nakuba tetuvaayo kulwanika. Mikolo gya gavumenti ffe tuyitwa mu nnyimba zaffe ze zijja okusanyusa nabangi besimenye wano olina fulumya luyimba lyokafuna ekyakola kugesa bapawunsa bemulaba badreva bajjo tuvuga sawundi zetukuba banyini zensimbi bafuna gavumenti eyandituyiso tusasula ate tutaddeko mateeka ga kutulemeza kola batunoonya okutusiba naye ng'obuuza kye twakola omugaso gw'omuyimbi mu ggwanga gubeera munene lwakuba gavumenti erwawo okukimanya laba fire bongole onoonya n'akabumbe ka mu kibuga ne kabula naye ng'ennyimba ze buli mwaka zikulwa kwe tulabira nti krisimas etuuse laba kafeero n'amani Moses Radio abasajja mwattu baakola Moses Radio byafaane bamutwala ekkololo omukisaawe ensomolaba naye fe abalamu okusaba okukolerawo olungi mpaawo ayinza okukunyega laba John Kakoma yayiye oluyimba lw'eggwanga buli mukolo olubeera lukubwa naye abaana be babuyana bali eyo babuyana Mukasa Andrew Fimbo yandibadde kyabulambuzi wano yali bola asinga naye ali ku street embeera yamukuba oluyimba olufuluma luti abaakaliyoki be basooka okufunamu bonna balya ku muyimbi naye gavumenti lwaki tetutwalanga nso taata nkirabe lwotwagala abewaka wanukoowa omusolo ogwandikomye ku mafuta n'omunnyo naye n'ennyumba taata nkirabe lwotwagala wakawarukowa tuwandisa amasimu naye abata wagenda bayita ku simu kangerekera sebeno naye ngaekituufu totwagala